Yeah. Mhm. Shin wesi binadam anymore. Weni brand sasa maisha yako ni show. Media ina scrutinize moves una make. Hakuna days off ataka ina kubreak. We baki kwa box tumekuweka usitoke. Hivo ndo tunapenda usichoke. Either you love me like you say you do, or just love what I do for you. With the way lucky you.
Lucky you, lucky you, lucky you. Life yako si ni easy, lucky you. Wakipona wana cheesy, lucky you. So many kids wanna be just like you.
Lucky you,
lucky you, lucky you, lucky you. Waki watu wana kupenda, lucky you. Wakipona wana cheesy, lucky you. So many kids wanna be just like you.
Na try kuishi be righteous, kuturn pages, kumake changes, life changes. Najua fame kutoka fine aka painless. Outside ako naive to the dangers. Hakuna sympathy ka una succeed au sema una make dough. So don't complain please. It's a house story ya privacy. When you public property no matter how your day is. Hata kama deep down you don't love me, picha na mimi takuongezea likes IG. Unaka unaishi life wana wish. Hakuna mtu atakusikia pa ukilia lia why me. Room iko overcrowded after shows. My time mina taka tu kudos. Sioni trophy na kam na kwa na hoes. But kau na ni like I suppose. Lucky you,
lucky you, lucky you, lucky you. Life yako si ni easy, lucky you. Wakipona wana cheesy, lucky you. So many kids wanna be just like you. Lucky you, lucky you, lucky you. Waki watu wana kupenda, lucky you. Wakipona wana cheesy, lucky you. So many kids wanna be just like you.
Yeah. Remember told you I came long way. And I pray bless come my way. I chain smoke my journey ni wa eleze. I want me na nachokiona. Tani ngoma zipo kila kona. Na tena wanangu wanaponiona. Wana nitaticha konde. Life meni funza kutokuwa na uruma. Ukicheka nao watakurudisha nyuma. I got no time for new friends around me. I only fuck with my baby boo. Yeah, she my homie. My mommy, my daddy, only them, they know me. If not about the money, please nigga don't call me, Konde boy.